Akolose 3.
Tsono ngati muda ukisidwa pamodzi ndi Kristu, igani mtima pa zinthu zakumwamba kumene Kristu akukhala kudzanja la manja la Mulungu.
Muzifunafuna zakumwamba, osati zapansi pano. Pakuti kunena za moyo wakalewo mudafa, ndipo moyo wanu watsopano ndi obisika pamodzi ndi Kristu mwa Mulungu. Kristu ndiye moyo wanu wenweni tsopano. Choncho pamene iye adzaonekerenso, inunso mudzaonekera mu ulemerero pamodzi naye.
Iphani tsono zilakolako za mu mtima wanu wowumirira zapansi pano, monga dama, zonyasa, kulakalaka zosayenera, kukhumba zoyipa, ndiponso kusirira zinthu mwaumbombo. Kusirira koteroku sikusiyana ndi kupembedza mafano. Chifukwa cha zinthu zotere Mulungu amawakwiyira anthu osamumvera. Inunso kale makhalidwe anu anali omwewo, munkachita zomwezo. Koma tsopano musachitenso zosenzi, monga kukalipa, kukwiya, kuyipa mtima ndi mijedu. Pakamwa panu pasamatulukenso mawu otukwana kapena onyasa. Musamauzana mabodza, pakuti mwachita ngati mwavula moyo wanu wakale, pamodzi ndi zochitachita zake zoyipa, ndipo mwavala moyo watsopano. Moyo umenewu, mlengi wanu awukonzabe kosalekeza, kuti mudzamdziwe kwenikweni ndi kufanafana naye. Moyo watsopanowu palibenso zoti uyu ndi Myuda kapena osakhala Myuda, woumbala kapena osaumbala, munthu wachilendo, munthu osaphunzira, kapolo kapena mfulu. Koma Kristu basi ndiye opambana onse, ndipo amakhala mwa onse.
Popeza kuti munasankhidwa ndi Mulungu kuti mukhale yake, ndipo iye amakukondani, muzikhala amtima wachifundo, okoma mtima, odzichepetsa, ofatsa ndi odziwa kupirira. Muzilezerana mtima, ndipo muzikhululukirana ngati wina ali mkanthu ndi mzake. Monga Ambuye adakukhululukirani, inunso muzikhululukirana. Kuonjezera pa zonsezi, muzikhala ndi chikondi, pakuti nchimene chimamanga zonse mchigwirizano cha thunthu. Mtendere wa Kristu uzikutsogolerani mmitima mwanu. Mulungu adakuitanani kuti mukhale nawo mtendere umenewu, popeza kuti ndinu ziwalo za thupi limodzi, muzikhala oyamika. Mawu a Kristu akhazikike kwa thunthu mmitima mwanu. Muziphunzisana ndi kulangizana ndi nzeru zonse. Muziimbira Mulungu ndi chiyamiko mmitima mwanu pamene mukuimba masalimo, nyimbo zotamanda Mulungu ndi nyimbo zina za uzimu. Chilichonse chimene mungachite, kaya nkulankhula, kaya nkugwira ntchito, muchichite mdzina la Ambuye Yesu ndi kuthokoza Mulungu Atate kudzera mwa Iye.
Inu akazi, muzivera amuna anu, monga enera kuchitira okhala mwa Ambuye. Inu amuna, muzikonda akazi anu, musamavutitse ayi. Inu ana, muzivera anakubala anu pa zonse, pakuti kutelo kumakondweretsa Ambuye. Inu atate, musamapsetsa mtima ana anu, kuti angataye mtima. Inu antchito, muziwavera pa zonse Ambuye anu apansi pano. Musamango chitatu zimenezi pamene muli pamaso pawo kuti akuyamikireni, koma muziwamvera ndi mtima wonse, chifukwa choopa Ambuye. Chilichonse chimene mungachite, muchichite ndi mtima wonse, ngati kuti mukuchitira Ambuye, osati anthu ayi. Paja mukudziwa kuti Ambuye adzakupatsani mphoto. Mphotoyo ndi madalitso amene adalonjeza kudzapatsa anthu ake. Ambuye amene mukuwatumikirawo ndi Kristu. Koma munthu amene amachita zosalungama zidzamubwerera, chifukwa Mulungu amaweruza mosakondera.